never, never. Baby, never, never. Give it to him.
Kwanu nina we songa yange jesa wa chutese. Uliro koma weke no. Undaba ngafanicha mungu. Nimu tuna undaba. Sasira ukakani.
Baby, have
mercy. Kama mbabi jebi somo. Somo tima na bisonywa. Papita bia baby sweetie. Ebi amu gole babi sula. Nibu inkugambe songa. Samuliotio, ne wene tuninga, blumi pesi jompa, ne ibasi kanyo, owe wandizi mkwira, na enze. Sita kulia mchalo, nikonga kolo kongolo suna ye, siria mchalo. Sita kulia mchalo, kulia mchalo. I'm committed to your love.
Your love,
your love is my love.
My love.
Tuko wa umani.
Hey,
uno direka.
Manyane wendi wendi mese mwokerezi yesamia. Lewa suri na mwokere sambu siri lulukana.
Zendi vera wonga ninda. Ikeje ange jentelo kuya. Jimanya ka umuna kaga. Hey. Kulia mchalo, nikonga kolo kongolo suna ye. Siri ya mchalo, sita kulia mchalo, kulia mchalo, sita kulia mchalo.
DJ Ericom, the mix.
Chote chigenda fubao kusubiza mwami leta kubambu toba kutira mochalo chojiri angayo yade bafumbie nkoke wawe
katole chibao
vana bato na benze zitonyo butonya
siriria mchalo
yendi vite vya tieri mama leta leta
siriria mchalo
sita kulia mchalo kulia mchalo nikonga kolo kongo suna ye
siri ya mchalo
sita kulia mchalo kulia mchalo sita kulia mchalo.